Linaonifanya mimi kwako nikae, hata waseme we utuli. Raha unazonipa nazijua mi, hata waseme we kicheche. Mina chujaru nanipenda mi. Usinifanye minka data. So high, so high, baby, so high.
Yeah, you the boy.
So high, so high, baby, so high.
Okay, sito kuja fanya kosa niko loose, girl. Mina zidi kupenda unajua kuni use, girl. Nikiwa nawe naji iska niko paradise. Nikikosa siku moja nita paralyze. Takupa baby walo sundo. Tena utafaidi pendi tapo kuwa bote. Watch wa pake, watch wa unge. Penzi leto mina we baby bosi pute. Wanzo wako siski, so ni wala siya biwi. Naziba maskio mina jifanya kiziwi na. Misina pesa love for love made a millionaire. Tell me where you wanna go and I can take you there. I love you now, I love you more than ever. Yes, I'm country boy, you country girl, we together. I love you now, I love you more than ever. Ever, forever, ever.
So high, so high, baby, so high. So high, so high, baby, so high. Usinitupe mama, usinizimie data. Kwani nakupenda sana, usinifanye minkada.